kuma omweba zanga ko buli olukedde nze nange bwenkola buli lwenzukuka nampe ebingi nyine kutonda nsi emase badduka omwana wa mweze mwina sabu kubi n'ebinvaamu nakati kyendika ekibuga mbende kisano situla kibe ku mutindo singa ndi mmeeya nalikoze nnyo ku buli luguudo nekuba amataala nekituyambako wona abakambwe abatunyiga ekiro ekizikiza woowe nga ndi mmeeya nalikoze nnyo nenjola akasasira ali mu mubende wano amala neewiiki ku luguudo endwadde maama gye tusuula akasasiro yekyo ekyabaawo eri ekalagala gye tukolera mmanyiwa abakozi badduseeyo o tulabye maama nga ndi mmeeya nalikoze nnyo nembunyisa amazzi mu munisipaali buli katundu wonna ne gatuuka abantu bonna ne baganyulwamu singa ndi mmeeya naali bafuddeko amalwaliro eyo wonna ne gabaayo buli divisoni neganyulwamu ne sigasengula banyiza kabya singa ndi mmeeya nalikoza ekibuga mubende nenzidaabirize ekibuga mubende era nekitemagana ng'ebibuga ebirala singa ndi mmeeya nalikoza ekibuga mubende nenzidaabirize ekibuga mubende era nekitemagana ng'ebibuga ebirala kibaati guko kushero kapiperi o kutusumbuye nnyo obwana obuto obufiramu ababbi baddukirayo o tulabye maama sebadduka ddala ddala singa ndi mmeeya ababbi b'ettaka naali bafuumudde batawaŋŋanyiza ebyenkulaakulana ebyali ekambu yenze nange bampamba abasuubuzi mmadduuka eno bakaaba tibawa musolo omungi bambi naye abatembeeyi bamukono mukono tebawa musolo ebyabwe batambuza singa ndi mmeeya nalikoza ekibuga mubende nenzidaabirize ekibuga mubende era nekitemagana ng'ebibuga ebirala singa ndi mmeeya nalikoza ekibuga mubende nenzidaabirize ekibuga mubende era nekitemagana ng'ebibuga ebirala ndi mmeeya saali papi nnyo okuleeta omusolo guno ogw'oku nguudo okuggibwa eno ku mmotoka zaffe ezipaakinga ku nguudo z'emubende abantu bange nze naali basomeseza mu kusooka kino kyo ne bakikenga n'ensolo z'omusolo nate oluvannyuma naye sinze mmeeya bamalaaya ku nguudo naali bafuumudde n'abalundira ku nguudo ne mbagambako tibakyafuwazizza ekibuga kyaffe lwakuba nate sinze mmeeya abatunda ebyokulya saali batuntuza abali kwayiweko n'ebifo ebirala abagagga abatuzimbira ebisaawe naali balese kuba batuyamba kominite layibulary abaana baffe bajjanga nga basoma bo kyokka omuyaga gwagitikkula akasolya singa nze mmeeya naalikozeewo abalina poloti omutazimbibwanga singa nze mmeeya baali zisaaye ekibuga kyonna nekitangaala nenesiima nga nze mmeeya 25% o ezidda ku byalo naali zirondodde abazibuzaabuzaabo ne mbajimba saaka abakansa abalyakuza omusolo Yeah.